Okwenzeka seke uzwe ukuthi ukuhleka kulekhamba elihle enhlizweni futhi kunokwenzeka sewezwa ngisho abezempilo beqinisa lokho. Sekushoyekile lokho ukufaka amahla amahle kuhamba ibanga elide ekusigcina sijabule siphilile. Ohlelweni ezomndeni namhlanje sizochaza kabanzi ukuthi ungafaka kanjani isolo lokuhleka ndawonye nomndeni ngamahla ayahlanzekile. Hlala nathi ungasuki. Kwazi kwamnandi uba ngiphinde kubingelele. Ezomndeni, uhlelo lwakho luletheizeluleko eyiphathekayo ngabaka Focus on the Family. Omnye abalaleli bethu usibhale ngumbuzo muhle othe, singathokozela kanjani ingxenye yempilo yokulula ingqondo ekhaya ngamahla amahle aswabukalisayo? Iningi labangani bethu lithola ukuswabuluka ngokuhleka ezintweni engiyithola mina zingezinhle. Ningaphakamisa amahla ahlanzekile emndenini? Kusemqoka ukukhumbula ukuthi ihlaye aleyona isayensi. Njoba wazi ukuthi indlela elula ukubulala ihlaya ukulichaza. Yingoba ihlaya liyayiqhumela nje. Awukwazi ngempela ukufundisa umuntu ahleke kanjani ihlaya. Futhi ngeke ubafundise abantu ukuhleka ihlaya ngokulandelana. Kodwa ungawulungisa umhlabathi, utshala imbewu, wenza amathuba alo. Kuyenzeka ukuba ukhande ubuchule besimo sokuba ihlaya emndeni liyiqhumele lona nje. Isitebhisi sokuqala ukuqonda ukuthi ihlaya liyingxenye ezokuxhumana. Ezokuxhumana ke nebala isemqoko wonke umndeni ohlabela phambili. Okunye, imndeni neyindlela zayo zamahlaya. Ongoti baye bathi emndenini ngamunye angalinganiselwa ko-50 amahlaya. Lamahlaya ayazakhekela ngokwesimo somndeni. Abantu kumele bakhuthazwe ukuletha amahlaya ngeyindlela zabo. Sise lapha kusemqoko ukusho ukuthi amahlaya nezokuxhumana ubuso bubili bemali yinye. Njengoba ukuhleka kuvula intuba yokukhuluma kanjalo, ingxoxo ingavula amawindi ezinhlizweni nasemqondweni yabantu esiphila nabo. Kungasiza ukuqonda ukuthi yini ngempela ekwazi ukubaketaza ebese sikwazi ukuba sikhulume nabo. Le ngenye indlela yokufunda ukuthanda omunye nomunye. Njengoba sisike sabe ukuthi ihlayela ngempela akwazi ukulihlela ngeso. Liqhumela lona. Kunalezi zathu lilihle uma liqhumele ngalendlela emuntu eyimene bengalindelekile futhi. Lokho kuchaza ukuthi ungakhuthaza amahlaya amahle anempilo ngokukhuthaza izinto ezintsha emndenini. Lokho ungakwenza kanjani pho? Ungasungula izinto ezokwenza abantu baphenduke ihlaya la emndenini. Kuphela ke qinisekisa ukwenza ngokuphepha, ngobuchule nangokuphilile lokho. Ukudlala imidlalo kuhlala kuyise elingcono. Imidlalo elingisiyilwane njalo njalo yenza kuqhoma insini la ekhaya kuhleke wonke umuntu. Nokho kuncike eminyakeni yezingane. Kusengasiza futhi ukwenza into elingayihlelanga santlobo nehlukile nje. Kunganoma yini ezonza kuqhuma insini la ekhaya, inqobo mayiphilile ihlanzekile. Elinyiso kungaba ubusuku kenezikhiphe nje nemndeni. Bese ujuba ingane ngayinye iphathutho ezolibeka etafuleni. Kungaba noma yini, ngaba ihlaya, sithombe noma indaba eyifunda encwadini. Kumbe ngento nensini eyenzeka esikoleni. Emva kokuhleka ndawonye nomndeni, nikilunga ngalinye lixoxe ngeqhaza lalo. Babuze, bafike kanjani ekutheni abakusebenzisile bakubone ngaba lihlaya. Thola kungani bacabanga kuzoba insini leyo nto. Lokho konika ithuba ukufunda umqondo welunga lomndeni ngalinye. Enye indlela ukujwayela amahlaya ahlukene. Sithemba ukuthi ukhuthazekile ngokusungula indlela ezingobuchule zokufaka amahlaya emndenini kuhlekwe ndawonye. Kodwa uqinisekise ukuthi kungahlekwa njengokujova isici somunye umuntu. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yiFocus on the Family. Sihlangabezwa hlelo oluzayo sesihlabelisa phambili umndeni wakho.